Adema, Adema is oh Jesus Christ. Aboya, abonani ya bo ihe, abonani abondo. Nani tu kwasi obi, age mere gi na cho. Adema, Adema is oh Jesus Christ.
Glory.
Aboya, abonani ya bo ihe. Abonani abondo, nani tu kwasi obi, age mere gi na cho. Lenu waturu chuku emuru, aboya abonani abondo.
Chai.
Jesus olembe kamgahu iromage, agameso. Agameso rogela lenu waturu chuku eburu aboya abonani abondo.
Amen.
Jesus olembe kamgahu iromage agameso agameso rogela. Olembe, olembe kamgahu Jesus.
Amen.
Olembe, olembe kamgahu Jesus. Unwe wiri wa maya. Aga porom la ligwe. Age mere miyem na cho.
Amen.
Olembe, olembe kamgahu Jesus. Olembe, olembe kamgahu Jesus. Uwehiru wa maya aga porom la niwe age mere miye na cho. Ikekwe ka Jesus bata n'obi gị. Abona, abona ni ya bụ ụzọ. Abona ni ya bụ ndụ. Nani tụkwasị obi, ọ ga-emere gị ihe na-achọ.
Glory.
Ikekwe ka Jesus bata na ndụ gị. Abona, abona ni ya bụ ụzọ. Ọ bụ naanị ya bụ ndụ, naanị tụkwasị obi, ọ ga-emere gị ihe na-achọ. Lenu waturu chuku eburu, ọ bụ ya, ọ bụ naanị ya bụ ndụ.
Amen.
Jesus ole mgbe ka m ga-ahụ iru ọma gị, aga m eso. Agameso rogila lenu waturu chuku eburu abuya abonani abondo. Jesus olembe kamgahu iromage agameso agameso rogila
olembe.
Lenu waturu chuku eburu abuya abonani abondo. Jesus olembe kamgahu iromage agameso agameso rogela.